Bathi blessings on blessings. Ngongqedi abantu abandastendi. Uthangzenzi blessings on blessings. Ngongqedi abantu abandastendi. Uthangzenzi blessings on blessings. Ngongqedi abantu abandastendi. Uthangzenzi blessings on blessings. Ngongqedi abantu abandastendi. Uthangzenzi
unjosha ulinamkhulu. Wesho ngilelengale kwento namangazi kodwa ngusisekile. Hey wena mina ngenelisekile. Ukuphakama kwami akunamlingo. Izoleze ngangifumbethe mhla kufika kulo mhlaba lo. Izoleze zadalula zahlelwa ngami. It's just blessings and blessings.
Ngongqedi abantu abandastendi. Uthangzenzi blessings and blessings. Ngongqedi abantu abandastendi. Uthangzenzi blessings and blessings. Ngongqedi abantu abandastendi. Uthangzenzi blessings and blessings.
Hlome ngumshisi goni leqhashi inkobongela ngingabade muthayi. Dlala intambo ngidle omega phansi bucabanga nenkani ningi alifakho. Didabagaguli xaba ikhanda ngiqaba phaqishinga inzalo kashaka. Sesibayeni ngingabe ngafasa ngidonsa kuhlehle inkakha ngenhla kontanga. Cathi ngubani wena ungazi kuyakuthatha nguhlakanyani wethu ngundlela ziyakhanya. Sekaningi bengizama babhasha ngibuze nandi ubuze insizo khahlama. Buze umashobane ubuze usiqaqe ukuthi omatekisi empameni ubani. Somatekisi oshoda ngemali belinzima ngiphilile ningi sekushintshile. Khomba ukuthi phambili ngiyogcina ngifikile. Babethi ngeke ngilunga ngizange ngibaphikise. Lokho engigudle njalo kumuntu ongaphilile. Ngisabashiya bengakholwa ngelirini. Uma ngifika angishiya kushunqa ekhishini. Ngafula ungaphilile. Sebangibiza ngomishini. Tell me whatever I kill it. Bengidlise kwama-pieces. The boys hot mu chilies. Yeah. The flow ushelelo kwakhilini. Phimbo lami sibusiso.
But blessings on blessings. Ngongqedi abantu abandastendi. Uthangzenzi blessings on blessings. Ngongqedi abantu abandastendi. Blessings on blessings. Ngongqedi abantu abandastendi. Uthangzenzi blessings on blessings. Ngongqedi abantu abandastendi. Uthangzenzi.
Mangiphika angishiya kushunqa ekhishini. Ngafula ungaphilile.